This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni molweni baphukela phuli baka Radio K Pulpit nguvelile kambenene ke lona othetha nani. Xalela makhelwane ke xalela abantwana bakho xalela umyeni unkosikazi uthuba ngabanuvelile ukunomathotholo zashunyayelwa indaba ezilungileyo washunyayelwa Yesu owafayo waphinde wavuka wayefela thina futhi vukela thina ethi ke iBhayibhile ngoku hleli ngasekunene kukabawo ethandaza ethandazela thina kemphulaphuli indaba ke ezo zimnandi ezokufelwa indaba ezoke ezimnandi ezokuthathelwa isigwebo ebesifanele thina ziyashunyayelwa. Ndiyakumema ke ukuba ngabana usijoyine ke ngawo linjikalanga masithandaze ke phambi kokuba sityatyadule singene phakathi nzulu ke kuyo le topic yanamhlanje ethi uthando lukaThixo. Masithandaze sithi bawethu onamandla onke kumkani ophilayo Yehova, enkosi ngothando lwakho, enkosi ngenceba zakho, enkosi ngemfefe zakho, enkosi ngokusanyula usanyulela ukuze sibizwe ngabantwana bakho. Bawethu namandla onke siyabulela ke mzali, ndiyathandaza ke mzali naba baphulaphuli bephulaphule, philisa ke bawo baphathe kwezo ndawo ezibuhlungu emizimbeni zabo, philisa isifo sabo. Oh, our Father and our God, philisa bawo, philisa makungabikho namnye osala ekhwina emveni kokuba emamelele inkqubo Thixo wethu namandla onke. Makuphile izifo nekuthi nabathe ogqirha ngekhe ziphile ngawo lo mzuzu Thixo wethu namandla onke. Siyakwazi kaloku wena uxa kwanto futhi akukho nto ikwahlulayo, kungekho nto enzima kuwe. Bawethu namandla onke mabaphile ngawo lo mzuzu, ndithethe impiliso emizimbeni yabo nasiphini isifo nokuba igama lithini, shiya lo mizimba mabaphile ngawo lo mzuzu egameni lika Yesu. Siyabulela ke mzali wethu, vula inhliziyo zabo bavu kuthetha kwakho, uphilise futhi ukhulule apho babotshwe khona egameni lika Yesu. Siyabulela. Ke mphulaphuli inkosi ke ngokuthandaza nathi sawutyatyadula ke singene apha elizwini, siyaqhubeka ke nothando lukaThixo. Namhlanje ke siyaqhuba phaya ku Romans 8 okanye kwaba se Roma isahluko sesibhozo, siqala phaya ke namhlanje kula vesi yamashumi amathathu anesihlanu. Ithi ke xa ifunda ithi ngubani na oya kusahlula eluthandweni lukaKristu, yimbandezelo na, luxinaniso na, yintshutshiso na, yindlala na, bubuze na, yingozi na, likrele na, njengokuba kubhaliwe kwathiwa, ngenxa yakho sibulawa imini yonke, sibalelwe ekuthini sizizimvu zokuxhelwa. Kanti ke kwezo zinto zonke sisuke soyise sigqithise ngaye owasithandayo. Kuba ndiyisekile kukuba nakufa nabomi nazithunywa zezulu nazilawuli naziphatha amandla nazinto zikhoyo nanto zizayo nabuphakamo nabunzulu nasinye isidalwa esisimbi asiyi kuba nako ukusahlula thina eluthandweni lukaThixo olukuye uKristu Yesu inkosi yethu. Nawu ke mphulaphuli apha the focus kula mavesi siwafundile isekubeni ba akho nto enako sehlule eluthandweni lukaThixo. Okanye into endifuna ufokhasa kuyo kukuba yintoni wena le ucinga iyakuhlula noThixo, yintoni le ocinga fanuba yenza ube awunoba nabo ubudlelwane noThixo. Now the Bible is clear kukuba akukho nanye into enako ukusahlula eluthandweni lukaThixo. iqhubeka ithi futhi akuzizokwa zono zethu. Akuyonto nanye khoyo ehlabathini, akungomagama, ngomakrele, akhontwe nako. Ithi verse 35, kubani na oya kusahlula eluthandweni luka Kristu. Number one, ibuzu mbuzu bangubani. Itheta ukuthi lonto akukho bani onako ukusahlula eluthandweni luka Thixo. Andikhathali noba kungakubani othi ukuqalekisile, othi wenzele, othi wenzele. Andikhathali noba kukho ubani othi wena ngeke ube yinto awuphelela ndawo. Ndinendaba ezimnandi for wena. Akukho nto enako ukwahlula eluthandweni luka Thixo. Now, ukuthandwa nguThixo ithi lonto oku okanye olhlobo lothando luka Thixo lolu lwamenza uThixo wancama unyana wakhe. Olu uYesu lwamenza wazincama uba makafe afele wena. Ethi iBhayibhile xa ithethe ithi wanyamezela ukufa ngoba wayejonga into engapha kwakufa. Ithi wade wavala umlomo wakhe njengemvu xa emnqamlezweni ukuze angabina siphaku sibonwayo kuye. Ithi iBhayibhile xa ithethe uthi wayenako ukubiza i-12 legions ye-angels zifike zitshabalalisa aba babembethelele emnqamlezweni kodwa wakhetha uba ngabane benomthandazo omnye bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Ngoba ngela xesha ubetho abelufanele mna nawe beluphezu kwakhe. Now lunjalo ke uthando lukaThixo, akukho bani noba ngumntu obambe position inana emphakathini, akukho bani onako ukusahlula eluthandweni lukaThixo. Not even angels, akukho bani. That's why ibuzba ngubani na onako okanye ubani na oya kusahlula eluthandweni lukaKristu. Eyaqhubeka eyabuzba yimbandezelo na. Imbandezelo ojongene nayo aina ability yokukwahlula eluthandweni lukaThixo. Futhi nembandezelo oyinikeze abanye abantu okanye oyifake kwabanye abantu kwayona ayikwazi ukukwahlula eluthandweni lukaThixo. Akho nto mntakwethu, akho nto ongayenza engefuthi wena engakwehlula nothando lukaThixo. UThixo ubunyundululu nobumdaka nokungcola kwenhliziyo yomntu wakubona. Ekubonile nje wakhupha into enako kumhlamba umntu kubunyundululu bobunyundululu obunyundululu. Wakhupha wamhlamba ngegazi likaYesu elikwazi ukwahlamba nobunjani nobunyundululu limenza umntu akufanele kuma phambi kuThixo. Na nguThixo wenze lonto, nguThixo ohlawulileyo, nguThixo ohlawulele umntu. Sithetha nje uThixo uhlawulele, uhlawulelwe wena, uhlawulelwe nguThixo. Iqhubeke ithi luqinaniso na noqinaniso noqinezelelo alunako ukukwahlula eluthandweni lukaThixo. Yintshutshiso na, akho hlobo lwantshutshiso olungakwehlula eluthandweni likaThixo. Nditsho sowutyholwa, nditsho nawe sowutyhola abantu batshutshisa. Akukho nto enako ukukwahlula eluthandweni kaThixo nentshutshiso leyo. Yindlala na, indlala ubuqu ayina ability yokwahlula umntu eluthandweni lukaThixo. Bubuzena, yingozina, likrelena. Akho nto nayi ability yokwahlula umntu kuthando lukaThixo ngoba uThixo wenze yonke into engenziwa nguThixo ukuze angakwazi uThixo ukuyeka ukumthanda umntu. Mandiphinde, uThixo wenze yonke into engenziwa nguThixo ukuze umntu ukuze uThixo angayeki ukuthi angakwazi ukuyeka ukuthanda umntu. Yonke uThixo into ebenoyenza ukuze yena Thixo angakwazi ukuyeka ukuthanda umntu, uThixo yenzile. Therefore, akukho nto engenziwa ngumntu, akukho nto engenziwa ngubani, akukho nto engabangela uThixo ukuba akwazi ukungamthandi umntu. It is impossible ukuba uThixo ayeke ukuthanda umuntu. Nditsho wena uhlele ezonweni zakho kunothando lukaThixo elumele wena ukuyakuthanda. Now, uthe athi xa ethetha ngamaSirayeli uthi imini yonke nobusuku ndibavula izandla zam. Ndilindele ukwamkela amaSirayeli angontloko lukhulu. Okanye angontliziyo lukhulu, angamfuni yabale. Uthi imini yonke ndihleli ndilinde hleze baguquke ndibamkele. Now, uThixo nawe ndisho undiva ndishumayela nje nguThixo ukhangelana nenhliziyo yakho ukuze wena uThixo akwamkele akwamkelele kuye. Nguluthando lukaThixo elo. UThixo will do anything and everything ukuze awine wena, wena ukwazi ukwamkela uthando lwakhe akuthathele ngakuye. Now kukwenza kukaThixo oko. Yabhala kuPaulus uthi njengokuba kubhaliwe kwathiwa ngenxa yakho sibulawa imini yonke sibalelwa ekuthini sizimvu eziyoxhelwa. Noba wena uziva kanjalo uqhubeka phaka uverse 37 uthi kanti ke kwezo zinto zonke sisuka soyise sigqithisele ngaye owasithandayo. Athenyisithi zawuthi ezinye iversions sithi kuloo nto yonke singaphezu kwabanqobi okanye we are more than conquerors. In all these things, nobujongene nentshutshizo, nobujongene nembandezelo, nobujongene nekrele, nobujongene noxinaniso, nobujongene nobuze, nobujongene nendlala, noba likrele elimelene nawo kuyo yonke le nto emelene nobomi bakho. Ithi iBhayibhile sisuke soyise sigqithisele ngaye, ngaye omphi owasithandayo. So yonke into emelele nawe, yonke into eleqana nawe, yonke into ejongene nobomi bakho, uthi uThixo xa ethetha sisuke soyise sigqithise kuzo zonke ezo zinto ezo. Nawu ke mphulaphuli, yintoni wena le ocinga fana uba yohlula wena okanye ingohlula wena nothando lukaThixo? Ngoba ilizwi limile lithi kuzo zonke izinto ezizimelene nawe sisuke soyise sigqithise. Yintoni le ocinga fanuba ineability to stop God from loving you? Yintoni le ocinga fanuba inamandla okuba ingenza uThixo ayeke ukukuthanda? Ithi iBhayibhile kuzo zonke ezi zinto sisuke soyise sigqithise, hayi ngokwethu, hayi ngobunako bethu, kodwa ngaye lo owasithandayo. Aqhubeke kuverse 38 uthi kuba ndeyisekile kukuba nakufa. Now akuku nokufa oku akuna ability yokusehlula elithandweni likaThixo. Uthi nakufa nabomi nazithunywa zezulu nazilawuli naziphatha amandla nazinto zikhoyo nazinto zizayo nabuphakama. Listen to this. Akho kufa, akho bomi, akho zithunywa zezulu, ayikho into enako ukwehlula elithandweni likaThixo. Uthi nazinto zikhoyo nazinto zizayo nabuphakamo nabunzulu nasinye isidalwa esisimbi asiyikuba nako ukusahlula eluthandweni lukaThixo olukuye uKristu Yesu inkosi yethu. Na kunothando olujongene nawe, uthando lukaThixo, kunothando olumelene nokujongana nawe nentsindiso yakho nokusindisa wena. Ayikho into kwindalo yonke nakumagama khoyo namagama zayo nanto zikhoyo nanto zizayo nabuphakamo nabunzulu naziphatha amandla akho nto enako kukahlula elithandweni lukaThixo. Akho nkosi enako, akho bani onako ukwahlula elithandweni likaThixo. In this way, ndingatsho futhi ngokuzithemba ndithi noThixo yena uqobo akanako ukwahlula elithandweni lakhe ngoba wenze yonke into angayenzi ukuze angayeki ukuthanda. Now yintoni ke wena ekubangela uba ucinge fana uba kunento ezifanele uzilungise ukuze uzokwazi ukuthandwa nguThixo? Awudingi kwenza nto, udinga ukuthi Thixo ndim lo ndiyalwamkela uthando lwakho. Nantso qha into ongayenza kukwamkela uthando lukaThixo. Ngoba yikho into enako, izono zakho ozijongene nazo nozama ukuzifihla kuThixo uyazazi uThixo. Ukuthanda unazo zinjalo. Ubuze bakho nabo uThixo uyabazi, obucinga fana busabaleka nabo uThixo uyabazi. Ukuthanda uzunjalo. Now, akho nto ubani angayenza ukuze enze uThixo amthande. NguThixo kuphela obengenza into ukuze yena Thixo amthande umuntu. Le nto uThixo bedinga ukuyenza ukuze yena Thixo umuntu amthande angayeki ukumthanda. UThixo uyenzile. Wena ke nguki ungabuya lwamkela nothando lukaThixo. Kumbuzo endikushiya nawo lo. Kodwa ubuya lwamkela uthando lukaThixo kulo ndawo kuyo. Yenza lo mthandazo kunye nam. Ithi Nkosi Yesu, ngiyabulela. Ngothando lwakho ondithande ngalo olwenze ukuze undifele emnqamlezweni ndiyabulela ngokundifela kwakho namhlanje ndisisidalwe sitsha ndizelwe nguThixo ndizelwe kabutsha ndiyabulela zonke izinto ezindala ebomini bam zidlule zonke izinto zobomi bam zisuke zabantsha namhlanje ndizelwe kabutsha ndizelwe nguThixo egameni likaYesu. Ukuba wenzile ke lo mthandazo mphulaphuli, unganditsala ke phaya bucala kula makhasi onxibelelwano uFacebook uthi Velile Mbenene ndimamkele uYesu ngeli xesha ubundikhokela kunomathotholo ndithini nake ngoku mna ke mntakwethu ndakuguyida ndikucebisa uba ngabane yenza kanjani futhi ndiyakucebisa ufumane ibandla eli labakholwa elikufutshane nawo kodwa ndtsale ndakucebisa ndikucebisa uba yenza kanjani based uba uphi kweyiphi indawo ndikucebisa ubungaya kweliphi bandla siyabulela ke mphulaphuli ube nobusuku obuhle kude kube kule veki zayo. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.